Tshifanyiso tsha vhuṱanu na vhuraru, Yosefa e dzhele, Genesi chapter 39 verse 20 to chapter 40 verse 23. Mudzimu o vha a kha ḓivha na Yosefa nao e dzhele, hu si kale Yosefa a vhewa uri a vhe mulavhelesi wa vhoṱhe vho farwaho, mulanda wa khosi ane a kela khosi veini, na u nwa na u mu bikela, na ene a farwavho a kudzwa dzhele. Vhusiku vhuṅwe vhoṱhe vha ḽora, vhone vho humbula uri a huna ane a nga vha vhudza zwine miloro yavho ya amba. Yosefa a ri khavho, na ṱhalutshedzo ya miloro iyi a i bvi ha Mudzimu, mbudzeni miloro yanu. Ndi hone mulanda a tshi vhudza Yosefa, kha muloro wanga ho vha hu na mutokola u na thavhi tharu, nṋe nda dzhia zwitokola nda mbo hamulela tshinweloni tsha Farao nda mu ṋekedza tshanḓani tshawe. Yosefa a mu vhudza zwine muloro wa amba, a ri, nga murahu ha maḓuvha mararu, khosi u ḓo vhofholola a dovha a humisela mushumoni wawe. Na mubiki na ene a vhudza Yosefa muloro wawe. Huno muloro wawe wo vha u tshi amba uri, nga murahu ha maḓuvha mararu, u ḓo hatulwa a iswa lufuni. Mulanda a vhofhololwa, mubiki a vhulawa. Mudzimu o dzumbulela Yosefa, hone Yosefa a dzula dzhele miṅwaha mivhili.